maswali wanasema nanume alage, yani mwanaume heshima. Ukisikia kunuli kunava
watakatu
wapi fogo saneja
Wananchi wa Zanzibar, Tanzania visiwani, Mola. Wananchi wa Zanzibar, wananchi visiwani, poleni, Mola. Majanga tu majanga kwetu yanajirudia, majanga tu majanga kwetu yanajirudia, MV Bukoba mpaka leo historia, ajari ya treni Morogoro tulia, mabomba Gala Gongo la Mboto yamejirudia. Mola, MV Bukoba mpaka leo historia, ajari ya treni Morogoro tulia, mabomba Gala Gongo la Mboto yamejirudia. Mola, kila siku sisi matatizo, sisi majanga, sisi Mola. MV Spice Mary abiria, Zanzibari nungu Mwenyezi Mungu imetitia, kina mama wajawazito, vitoto vichanga, nyingi familia zimeteketea, pesa pesa Mola. Wifi Kochi producer Jupi, MV Spice Mary abiria, Zanzibari nungu Mwenyezi Mungu imetitia, kina mama wajawazito, vitoto vichanga, nyingi familia zimeteketea.
Alice Lekodi, Alicia Sani Tenkela, Mary wakuiona kama imeja, wamepakia mizigo pamoja na abiria, Mwenyezi Mungu familia zimepotea, madikiendu zimepotea, zimepotea. Mani Mchopanga, Moshi Bamchana, Habibu Ngenje, kwa mama Tembo Duki piga ngoma.
Mwenyezi Mungu alazipe mapeponi,
alazipe mapeponi.
Mwenyezi Mungu
alazipe mapeponi,
alazipe mapeponi.
Mwenyezi
Mungu
alazipe mapeponi,
alazipe mapeponi.
Mwenyezi Mungu
alazipe mapeponi,
alazipe mapeponi.
Haya majanga yananikumbusha mbali, miaka nyuma ishatokea Kigali, na mafuriko ndio yamekuja tena. Haina TV, haina redio, ni kila kona watu vilio. Sahani
zimekwenda na maji,
vijiko
vimekwenda na maji,
hata pesa zangu
zimekwenda na maji,
sufuria
zimekwenda na maji,
hati za nyumba
zimekwenda na maji,
na nyumba nayo
imekwenda na maji,
viumbe vya Mungu
vimekwenda na maji,
mimi mwenyewe
ningekwenda na maji,
kaka Jakaya
ungekwenda na maji,
ungekuwepo
ungekwenda na maji.
Mwenyezi Mungu tondolee mabala kila siku.
wamekwenda na maji.
Wananchi wa jangwani
wamekwenda na maji.
Hapo Tabata
wamekwenda na maji.
Kwa Mtogole
wamekwenda na maji.
Hata Mbagala
wamekwenda na maji.
Joseph Kusaga Nume Alage Wanamume Shima Wataka Taita Mwana
Mwenyezi Mungu
Wala zepe mapeponi.
Wala zepe mapeponi.
Mwenyezi Mungu
Wala
zepe mapeponi.
Wala zepe mapeponi.
Mwenyezi Mungu
Wala
zepe mapeponi.
Wala zepe mapeponi.
Tweka, tweka, Mola D, Azam, Saidi Ndoda, Lupo Siapa, Natisha Kamancha, Uze Baba, Tuki Boy, Dozetu, Mheshimiwa Basi Mtemvu, Sikia hii Asiria baba Jose 2